n'obuyinza yegwalina amanyi n'obuyinza zensembera
zensembera
joli
joli
kabaka Yesu yegwalina amanyi n'obuyinza zensembera
zensembera
Yesu ekwalina amanyi n'obuyinza zensembera
zensembera
joli
joli
kabaka Yesu ekwalina amanyi n'obuyinza zensembera
zensembera
joli
joli
kabaka Yesu ekwalina n'obuyinza
Misavu mukubo wanirira kitange
kwe o amanyi zensembera
zensembera
joli
joli
kabaka Yesu ekwalina amanyi n'obuyinza
zensembera
zensembera
joli
joli kabaka Yesu ekwalina amanyi n'obuyinza
zensembera
zensembera joli
joli
kabaka Yesu ekwalina amanyi n'obuyinza
zensembera
zensembera joli
joli
kabaka Yesu ekwalina n'obuyinza
Yekwalina amanyi n'obuyinza.